Deko ye omwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'ebyobufuzi Moses Byaruhanga akakasizza nga gavumenti bwe yeewaayo okulaba nga bannayuganda bonna bava mu bwavu. Ono ategeeza nti gavumenti etaddewo enteekateeka ez'enjawulo nga Parish Development Model n'endala okulaba nga bannayuganda beekulaakulanya. Okwogera bino yasinzidde ku mukolo gw'abakyala okuva mu Buganda era omukulembeze w'abakyala aba Buganda Council Women Leaders Agnes Kimbugwe yamusabye okubateerayo akabega nabo basobole okufuna obuyambi okuva mu gavumenti.
Emirimu egy'abakyala wansi ffe tubadde watuddewa kubanga tuba tukubiriza abakyala kulima mmere, tuba kubiriza abakyala kwekulaakulanya. Omwana asoma atya mu maka? Olina emmere gy'oliisa abaana? Obuvunaanyizibwa bwaffe businga kubeera awo era mwe tunoonyeza n'ebyenfuna. Era abakyala bano mbadde mbalagira nnyo bettanire nnyo PDM gye baveeyo n'emyoga era nsuubira nti bakikozeeko. Naye mukama wange buli ssaza mbadde tusaba oba twandifunye yo buli ssaza lifune ssapo kubanga line up gye tulina wansi nene nnyo nnyo.
Mukwanukula Byaruhanga ategeezezza nti gavumenti yakateeka ensimbi obuwumbi 50 mu ssako wano mu Buganda wokka ate nga ne mu bitundu ebirala bataddemu ensimbi. Wano nno w'asinzidde n'asaba abakulembeze b'abakyala mu Buganda okulonda omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni mu kalulu akajja aka 2026 olwo nno agende mu maaso n'okuteeka ensimbi mu nteekateeka zaabwe basobole okwejja mu bwavu.
Abakyala balina nsako zaabwe, nsako yaabwe ebagatta ng'abakulembeze b'abakyala mu Buganda. Enkola yaffe y'ennaalimu okulaba mbu biyamba abantu okubawa ssente ku interest ya amagoba ga wansi nnyo basobole okutumbula bizinesi zaabwe. Kyetwaba tutandikawo emyoga tuleka PDM kakati n'abaana abakyala bagwa mu kiti ekyo kyassaako okuziyamba okwejja bwavu era tujja kwetegereza kwekeneenya obwejja bwabwe mu nsaako yaabwe bateekemu kapitulu wakasente tuzirina.